My love, I have a message for you. It's all about our love. Autonation on the beat. Jim Weiss.
Rachi tonyamba baby, ni mayanji yanjangala. Kuba mutina gwange sweetie, mukuwete. Rachi tonyamba baby, ni mayanji yanjangala. Kuba mutina gwange sweetie, mukuwete, ogukume.
Panango mukwano gunyuma, wadenga nabalungi balumya. Musajja nkera kumacha. Tetekanye mbera kubanga jaja yansomeramo atakoze tosubira kulya kwetu nsiba nkazana okutusa lwebuziba kubanga kyesaagala mukyala wange lwemba sizifunyojule
lwaki tonyamba bebe nemanya nti yonjagala kuba omutima gwange switi kukuwadde lwaki tonyamba baby, nemanya nti yonjagala kuba omutima gwange switi kukuwadde ogukume
kusuubiza okukulabirira n'obwoliba okaddiye kubanga omutima gwange muli munda wansensera dda
bagamba abaagalana bwe balwawo bafaanagana kati nnida nkufaanane bwesembera gy'oli tonewala saagala yenna kukwatako kubanga ebbuba nnina jangu wano kibebi kyange ekirungi amata obuta lwaki tonyamba bebe nemanya nti yonjagala kuba omutima gwange switi kukuwadde lwaki tonyamba bebe nemanya nti yonjagala kuba omutima gwange switi kukuwadde ogukume
mukama nsaba onyambe kuba tutabangulira obulamu kubanga abasekeretari mbamanyi bagala kutwawula naluli bagezako kuntega obutwa n'embubuko olw'amaanyi go balaba bajja besusa naluli bajja benyumya nabagwamu batwesonyiwe
lwaki tonyamba bebe nemanya nti yonjagala kuba omutima gwange switi kukuwadde lwaki tonyamba bebe nemanya nti yonjagala kuba omutima gwange switi kukuwadde